Raja kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Ronald Mwena Mutebi owookubiri alabudde ku ttemu ery'ebijambi erisitudde enkuunira ate lino nga liviiriddeko abantu b'okusigala nga bakosefu n'abandi okuva mu bulamu bw'ensi eno n'awo amagezi gavumenti ebeeko kyekola ku nsonga ey'ettemu erikyase. Mu bubaka bw'amazaalibwa g'omulokozi bwe yatiise minisita w'amawulire okukunga era omwogezi w'obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke, Maaso Mwogi yategeezezza nti ebikolobero bino bisinze nnyo kukosa baana bato era alagidde abazadde okubeera abeegendereza eri abaana bwe mu nnaku zino ez'oluwummula.
Twongera okuwulira abantu abalina abaana ababula ne bataddamu kulabika. Oluvannyuma tusoma mu mpapula z'amawulire ng'abaana abamu battibwa mu bukambwe obuyitiridde n'okubasalako ebitundu by'omubiri. Twali tulowooza nti ebikolwa nga bino byaggwaawo naye bizzeemu buto. Kuno kwogatta n'abazigu abaakazibwako ab'ebijambiya abalumba abantu ekiro. Tubasaba okwekuuma n'okukuuma abaana baffe naddala mu biseera bye tulimu eby'ennaku enkulu. N'abakuumi b'eddembe tubasaba okwongera amaanyi okukuuma abantu baffe n'ebintu byaffe. Tubaagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristu agajjudde essanyu n'omwaka omuggya gujjule emirembe n'obulamu obulungi. Nasaako omukono Mwenda Mutebi owookubiri kabaka.
Omwana wa Mutesa awadde amagezi akakiiko k'ebyokulonda akomeye ku bannabyabufuzi abenyigidde mu kutyoboola eddembe ly'abantu mu kuwenja akalulu kubanga kimenya ssemateeka.
Abantu baffe bangi batuusiddwako obulabe omuli okukubwa, okulemesa abeesimbyewo okutuuka mu bifo gye bategeka okwogera n'abalonzi n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Bannaffe ab'olukiiko oluvunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga tubasaba obutavumirira buvumirizi nsonga eno wabula n'okuyamba awatali kyekubiira. Buli eyeesimbyewo okutuusa obubaka bwe eri abalonzi awatali kulemesebwa n'okutulugunya abantu mu ngeri yonna. Ebikolwa bino tubivumirira kubanga tebiraga bugunjufu wadde enkulaakulana y'eggwanga.
Boka Jumbe mu ngeri y'emu yalabudde abantu be ku bantu abamaasamaasa ensimbi mu kaweefube w'okunoonya akalulu n'abasaba era n'abalagira nti babeegendereze.
Ebyobufuzi n'okulonda abakulembeze bye tulaba kati bijjuddemu okuyiwa ensimbi mu ngeri ey'ekyeyonoonero era twebuuza nti ensimbi ennyingi bwe ziti zivaawa? Okulonda okuyita mu mbeera bw'eti kuleetera abantu abatalina busobozi okutuuka mu bifo by'obukulembeze ne basooka okwesasula ensimbi ze bakozesezza mu kulondebwa. Ono yekana aluzaala w'enguzi n'okukotogera enkulaakulana y'eggwanga lyaffe. N'olwekyo tubakubiriza okulonda n'obwegendereza.